Awuthinginenenge solo owa kulotiwe sekuma masulu uwe masbonana yobindu mesulu oy ayilolthando lunje ngalqala ngaplasha mangibona we mama nanana welele sengiphelelwa amagama nolimo shelele nanzingo mangayibhala ngithanda wena dal awungithembe nobuhle wami awuthinginenengesulu owa kulotiwe sefuma masulu uwe masbonana yobindu mesulu oy ayilothando lunje ngalqala ngaplasha mangibona we mama nanana welele sengiphelelwa amagama nolimo shelele nanzingo mangayibhala ngithanda wena dal awungithembe nobuhle wami Masulu uwe masbonana yobindu mesulu oy ayilolthando lunje ngiyaqala ngiyaplasha mangibona we mama nanana welele sengiphelelwa amagama nolimo shelele nanzingo mangayibhala ngithanda wena dal awungithembe nobuhle wami